mikasa, vilipo zidi tukagombana. Kumbe siko beni kasa, usidanganywe wanafanana. Mapenzi mazuri, unayempenda ajitoe. Asikufanye kivuli, kakutenda jiokoe. Iwe hisa mawesi, sema wapi kufate tubonge. Taka ni kupeti peti, wenye romba ya wanye vidonge. Weni gari mindoje, ni kuinue hata kama kibonge. Kwa penzi lako ni tabeti, taiba pesa kwa baba ni konge. Ivi vita vya mapenzi utaniwa.
We dada we,
vile minavyo kupenda unajua.
We dada we,
ivi vita vya mapenzi utaniwa.
We dada we,
vile minavyo kupenda unajua.
We dada we.
Wajua mawivu kidonda,
wivu kidonda,
nimeshiriki na konda,
mwenzako na konda.
Kisa cha mapenzi baby ni wewe tu,
baby ni wewe tu.
Kanifanya ni weke wrong with you,
weke wrong with you.
Now what do I do?
What do I do?
To show you that I love.
Sama West, sema wapi nkufate tuonge. Nataka ni kupeti peti, when you're on by I want your vidonge. When you got me do jeki, ni kuinu weta kama kibonge. Kama deki leke set, tuwe wote popote nipende.
Ivi vita vya mapenzi utaniwa.
We dada we,
vile minavyo kupenda unajua.
We dada we,
ivi vita vya mapenzi.